ng'abayizi ba primary n'aba senior batandika oluwummula lwa ttaamu esooka. Abaddukanya amasomero basabye abazadde okwesiba ebbiri nti anti oluwummula luno lumpi nnyo ekyenkanyi ddaawo. Mukasa George Steven akulira essomero lya Comprehensive Secondary School Serinnya mu district ye Wakiso atubuulidde.
Tubasobola nga basoma kubanga obulamu bwabwe tuba tubuprogramminga buli minute. Ye timetable gy'owulira ava wano adda wano adda wano. N'abadde nabo bwe batyo baba bamanyi tukeera ku ssomero ne batuuka wano ne tubatetenkanya ne tubamazaako olunaku ate ne badduka ne badda. Naye oluwummula luba wawaazi. So tubasaba muteekeyo nnyo omutima mulabe nti obulamu bwabwe muba programminga. Mubayinvolvinga ebintu byammwe bye mukola abaana bayige mujja ssente baleme kuddaawo nga bataayaaya.